makosana ndo kinafanya, sijui ni nini nifanye, akili imetawanya. Tukiwa mtoko minashi ndo chakufanya, sijui ni nini nifanye, mina kosa chakufanya. Natotoka na shine paka kwa kiza, nimesha verify kanimaliza. She's my weakness, my weakness. Baby girl, I want your love, want your love, want your love, your love, want your love. Baby girl, I want your love, want your love, want your love, your love. I want your love. See na mane no me kiza ya kuku pena, kuku pena. Mina daga niwe na wewe, niwe na wewe. Panga, maneno na yapanga, nikifika unanichomolea. Vibunda, nisha vichanga changa, zawadi nikapanga, mwisho wa siku unaniongopea. Sema nifanye nini nini kupate, nisha maliza njia zote. She's my weakness, my weakness. Baby girl, I want your love, want your love, want your love, your love, want your love. Baby girl, I want your love, want your love, want your love, your love. I want your love. See that money no make it out your cuckoo pen.
Thank you.